scratches on the beat.
Kuongeza tena kwenye moyo wangu. Akilia mawazo tele kwa sababu yangu. Kusema kweli kwako sijuti, sijuti. Nimezama kwenye kisima cha upendo. Tuliza wenge na papara. Tulivo penda na kimasyara. Tukaishinda vita, vita, vita. Mimi na yeye mibado. Tunopenda na tupado. Penzi moto moto bado. Kama nati na kibago. Yote waliosema
freshi, freshi, freshi now.
Maneno kutuchanganya
freshi, freshi, freshi now.
Yote waliosema
freshi, freshi, freshi now.
Maneno kutuchanganya
freshi, freshi, freshi now.
Unavonipa vyako natulia. Mbuto pande wako zipanjia. Nakwambia unafiki na upambe utosikia. Fanya nimekuwa lava lava, lava lava, lava lava. Marabesha ni uwa lava lava, lava lava, lava lava. Maisha ya kukwazana,
sitakite.
Kukicha kutukana,
sitakite.
Wabaya kuonana,
sitakite.
Mimi sitakite na,
sitakite.
Mimi na yeye mibado. Tunopenda na tupado. Penzi moto moto bado. Kama nati na kibago.
Yeah.